Amazima barungi mulumya, kwe kwenjagala tonjagala biba biruma, okwagala barungi barumya.